nalo ngingaqedi uwe noqale enhlizweni yami isiqupha umlando qale ngenasho soqeda iminyaka siqhuba impilo zoquluma mezala bengiqinisele emaqirheni uthando lami ngiqhubeka nalo ngingaqedi uwe noqale enhlizweni yami isiqupha umlando qale ngenasho
Zobambelela akuwe nangalithu Nauswiri ngiyakupenda Noma bekupenda Awuthando lesiyathenda Esh, ola sevenda
You and I We were meant to be Come closer baby Be next to me I wanna make it up to you And show you something Ta-ta
Tattoo tando dwa mina
Yeah, ooh.